mbera omanyi kwagala nnyo naye kwe kitufu tondabawo kati njagala mmanye ebisaanyizo by'oyagala kimu ku kimu mu butuufu wansiisera bwewayitawo nnyo abalala we batatuuka okwagala kitegeeza ki gy'oli oba bukyayimbulira kubanga gye nkomye okwagala ate gwe gy'okomye okunnumya oba watondebwa ku nzita kale nnumya ffe kigwe era njagala nzire mu ssomero gigewe bakwana abalungi kubanga wannema onsuzisa nnyo oli ku mutima gwange otulugunya abalungi oba mwama wa obulungi kale wabusuubula wa abalala gye baalemwa baabuwe abalungi oba mwava wa okulunya mulinga abatalina musaayi obulungi kale wabusuubula wa sasirane mame yankuzanjulira ze bwe nali sinnabakulaba nakolanga bulungi emirimu gyange era neebakanga bulungi n'okuzuukuka nga kyangu naye kyenzudde kuva lwe nnakulaba nsula kutebuukye mama o abalungi oba mama wa kujja okutulunya mulinga abatalina musaayi ate mulina kisaaba obulungi kale wabusuubula wa abalala gye baalemwa baabuwe
abontambuze sirinya onyabu
abalungi oba mwava wa
kujja okutulunya
mulinga abatalina musaayi
ate mulina kisaaba
obulungi kale wabusuubula wa
ate mulina kisaaba
obulungi kale wabusuubula wa